Wine Flavor.
I'm Ashton.
No face over, let's get it.
Tracks on the beat, bro.
They call me the future pusher. Let's get it.
Bro, snitch kuno, wama falika taira. Guy, wama sopa, keno, wama paira. Heartbreak is tima lila, tina jaila. Siku skulu kweka kuno, na kuchech tima varila. Psycho, baby, ma coffee, azibo ponia. Tiziba ni odwala nga binea ya mbodonia. Waku primary, keno, wana ya mbodonia. Kutrusta muntu beta na samba donya donya. Kusapunda nga malaita buera ni maturity. Karoba, ya 70 kwacha moto kani surety. Chotia kocheve na nguva panga main bite. Yese na mezo ya white, ya na chinja na madry. Majanki niweze na nzeru paka lange. Na kumaule, wanyama dawa chitanzanze. Mashoki ya magwana bigini diya botolo. Kuno wachepe sana vovara vochitaboro. Sister kuroma wa mutia meza kulizangu. Pasta baza kuchet sana peleke kubank. Industry mapaka magotini kwa kabesh. Mayuthi mweba mwela monga kuni weba pesha. Baku kwila no evidence ba ununka choose. Kuno stima vomela lose. Noti bakuru pasa ule mujunsa. Kupoka gelo sigai ni gelo mza kelusi. Batekpo kuse changoli bemwa iwa prota bola. Kucholi ratifika tempi pomu kakurola. Fine baby kuno katubu wazibo lola. Muma prestige jemwe mapaka masolora. Mundu mziba ni wafuta kazini shushushu. Bofu zichachi ni mbachama susu. Zarenti zikafuta kukongola kulira ndireti. Unakangi wali pira ponyumba tuwa ndireti.
Nimi pishe mogeto wa siji.
Kelo ana mwana umozi ulina muai. Ndiye chema vechini betiri nabo mwana mai. 12 years gelo banaya mbakale kutia pai. Vimyongo faku nosifoesa kutia walai. Azimai baenda na maschool driver muma bra. Za offering busa na zispendela muma pasi. Namba akupasa game ufuti no kuika kopa. Sanafe alikuno kwa tu Pablo Escopa. Utamba pa TV titamba rival mafume. Chiaka siba guy siba kona ni perfume. Beba pepe rambanje monga kuri kwa pia sanga. Sunga nkare Bobaneta peba pombira mushanga. Mamimba tugero tutanga ni competition. Kukafipa ndie peku puta for the bad decisions. Before I endoliza ama menya player punga. Tima gona na nsapato anytime ima gemuka. Mfiti ya kwa bagai no ire pinga. Kuno kungala snitch ni infa ye upechinga. Za ufuno ngala jonzi mamo pete kira pepa. Jepe uzamba kukwira kwa ya chikata cheda yeah. Ukali wanja la garu ya tia musare. Uka kwa niso siri za skuru uri nandare. Bagai wachita prefer facero to freedom ukosi. Anabwela oi na after chokera chimbosi. Agura chesuti na smart shoe atini pasta. Kaza taba expense yogura mwa pansaka. Credit to wa mugwira na 1 liter asengi. Atama kulisa kutaka zipanga koma change yeah. Ma morning after wagula ngani ma popcorn. Pali tukwacha wavomo kuchola backbone. Mwana na mai bachitira pamosi uhule. Netiba vochitika vina sininga ulule. The future push.
Nimipishe mogeto wa siji.
Nicolas Cortez, Geoffrey Mashata, Teddy Kumalo, Chipioka Songa, Senior Piri.